so cold in music.
Kutoka alo
it's the kids baby.
Hapo kwa nyuma nyuma ndembe, kwa mbele mbele dede, hakicheka kinuna yente, nibonge la bebe. Hapo kwa nyuma nyuma ndembe, kwa mbele mbele dede, hakicheka kinuna yente, nibonge la bebe. Ni bonge la pin, 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 pin. Bonge la pin, 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 pin. Achana toto wazuri waje kwa mbu, nijilie mambo ya mbu, ndo vitu vya mbu, na kama kufa mfeki vya. Nimeokota da da de de di di do do. Huyu mtoto ni peace, peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shape. Huyu mtoto ni peace, peace. Ni peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Huyu mtoto ni peace, peace, peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shape. Huyu mtoto ni peace, peace. Ni peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Huyu mtoto ni peace. Nimeokota da da de de di di do do. Shakubalika hadi ukweni roundi hii. Na filo umependeza hizo nywele kwa nkoti. Umefiti plan A na umefiti plan B. Katoto chef mbili Gen Z. Na mpaka naimba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na ilo shepu so mchina we. Tunenda shopping ya fudina we. Uzura nyuma choni choni choni. Nubongela choni choni. Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mami lo. Naza zaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako lanso wafahamu. Sombia kikucha pata basamu. Yu mtoto ni peace, peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu. Yu mtoto ni peace, peace. Ni peace.